uruzinduko rwa Papa Francisco urabyumva nk'umuntu waje hano nje muri Congrès aho naruvugane aherekeye kubyerekeranye na Congrès ariko rwo muri Amerika uretse wenda kurukurikirira ku nyamakuru ariko ndumva atari nge watira le conclusion z'uko rwagenze ariko uko mbibona muri Congrès yerekeye umuryango byo rwaringira kamaro kuko urebye ibyo Papa yigishaga ari nabyo bina niriya Congrès yavuye nubwo ari Congrès isanzwe ikorwa buri myaka ibiri ariko muri iki gihe uko Papa François yagize ikibazo cy'umuryango ikibazo cya Kiliziya ndetse n'ikibazo cy'ibihugu kandi agatanga umurongo ngenderwaho kuza kwe rero muri iyi Congrès ni ingirakamaro.
Isomo umuntu yakuramo nk'ubutumwa mwaba mujyanye mu kuyahangaha mushingiye ku byo Papa Francisco yavugiye hariya ni nk'ubuhe muzashyikiriza abo mubereye umushumba?
Erega isomo nibyo nakubwiraga ni contexte ya sinode twabayemo n'indi turimo kwitegura iyi Congrès ikabije hagati yabyo kandi tukaba tubona ikibazo cyugarije umuryango tugomba kuhukira nk'abashumba nk'abayobozi noneho tukanashishikariza n'imiryango ingo z'abakristo kureba uko twacisha bugufi ibyonyi bisenya umuryango. Tugira amahirwe wenda iwacu muri Afurika umuryango uracyawumva uracyawubona usanga bawushaka n'abatoye bashaka ubawumva ko umuryango bawitayeho ndetse bashaka ko bajya inama bakakubaza ati umuryango tuwugire gute. Ibyo rero numva ko ari amahirwe dufite yo kugira umuryango guherekeza ingo z'abashakanye guherekeza ababyeyi noneho no kwita ku bibazo bimwe na bimwe bigenda bivuka bitewe n'ibihe turimo. Ibyo ni ikintu cya ngombwa kugira ngo wubake umuryango.
Umukurikije ubutumwa Papa Francisco yatanze hariya naho yagiye anyura hose ibyo yagiye abwira abantu aragaragaza umutima wo kwicisha bugufi umutima w'urukundo nk'ibyo murabivugaho iki?
Papa François buriya ni umuntu ufite uburyo tugira amahirwe wenda abapapa dufite uko bagiye bakurikirana uko ari bane buri wese yagiye agira ikintu azana Papa Paul wa gatandatu Papa Yohani Paul wa kabiri Papa Benedigito none Papa François bariya abapapa uko bakurikiranye uko ari bane ntabwo wakumva neza François utaratumvise nawe ngo bamubanjirije ariko noneho nawe akazanamwo elema yenshya nshya nk'ubu hari ikintu arimo gushyira imbere ikimpuhwe impuhwe z'Imana ntamya Papa Yohani Paul wa kabiri yakivuzeho ku buryo buhagije ariko uburyo we yagikoraho akayishyira mu bubwiriza rusange bwa Kiliziya usanga wubuha indi sura nshya irushijeho kumvikana kandi irushijeho kubaka Kiliziya. Papa François rero ni umuntu ugira amahirwe kuko avuga kandi akumvikanisha neza icyo ashaka kugeraho cyane cyane umwanya w'ikintu cyitwa dialogue umwanya munini cyane abona ko abantu bose nta muntu badashobora kuvugana ariko noneho bavugana ntahishe ukuri akaba ari kwahitisha imbere akaguha nawe umwanya wo kugira icyo ukura muri uko kuri.
Akabazo ka nyuma nagira ngo mbahe umwanya noneho mubwire nk'abatwumva muri uyu mwanya inama mwatanga cyangwa se akarusho mwasanze muri iyi minsi mikuru yose mumaze igihe hano mukurikira iby'umuryango akarusho karimo nakahe?
Ntabwo navuga yuko ari akarusho ahubwo ni ugushimangira ibyo tumaze mu minsi kuva muri sinode ya mbere iheruka yari yerekeye umuryango yasaga nk'igenda itata ngo yumve uko situasiyo imeze hanyuma noneho n'urugendo rurimo gukorwa rugana kuri sinode tuzajya mu ejo bundi igomba kuzagenda ifata imyanzuro y'ububwiriza rusange mu byerekeye umuryango ariko hagata muri iyi Congrès iyo ubonye ni ukuntu Papa François yagiye abyankata niko navuga abyegeranya usanga ikintu dukuyemo ni ukwibutsa yuko urugo rushingiye ku mubano w'abashakanye umugabo n'umugore abana bakabyungukiramo kandi bakaba ari bamwe mubaha isura uwo muryango. Ibyo bintu rero bigomba kurushaho kwitabwaho. Abitegura gushyingirwa bagategurwa, abashyingiwe bagaherekezwa, abafite ibibazo bagafashwa. Nicyo kugira ngo umuryango, urugo rw'abashakanye rube koko inkingi y'iterambere ry'igihugu n'irya Kiliziya. Ubwo ni umutima umuntu yakuramo.
Hanyuma mbibarije gatoya, hari imiryango y'Abanyarwanda yaba yariri hano cyangwa se haba hari icyizere mufite ko ishobora kuzajya mu nama yindi y'imiryango izaza?
Burya iwacu biterwa n'ubushobozi abantu baba bafite, ariko ibyo ari byose hari umuryango waje, hari urugo rwaje rw'umuryango waje guhagarara indi miryango y'abakristu mu Rwanda. Hakaba n'umupadiri waje nawe ushinzwe komisiyo y'abepiskopi ishinzwe iterambere ry'umuryango, hanyuma n'umwepiskopi waje baherekeje. Ko twaje turi bane, nitwebwe mu by'ukuri twaje tuje guhagararira igihugu cyacu, kandi ndumva ntacyo tutakoze kugira ngo tuzakure mu cyo tuzageza ku bandi.
None se imiryango bayitoranya gute? Muravuga ngo hari ubushobozi, iyo miryango niyo yikora mu mufuke ikagerageza kubona uburyo bwo kuza, cyangwa icyo mushaka kuvuga ni iki muvuga ubushobozi?
Ubushobozi ni ukuvuga yuko ugutumira akubwira n'abo azafasha. Yatubwiye abantu bane, kandi muri abo banavuga n'abo ari bo, twebwe tugenda tubashyiraho.
Ndabashimiye cyane.